rafiki unipigie na nitafika hata kabla simu jekata. Akifuani mwangu takuliwaza na nitakesha nikikulinda ukilala.
Mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako. One call, one call away. Call me if you need me, call me. One call, one call away. You need me, call me.
Mpenzi hafai kumiza, sasa nini unampendea? Mpenzi hafai kuliza, kutu umeshinda ukiangangania, wakati na kukosi fura yako. Oh no,
najua moyo unataka kile inataka. Nelewa unampenda, unampenda yule. Na tena mimi sina wivu, ila naomba ije siku jelewa, ije siku jikuelewa thamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako.